Mi amau, esce zegno, te segne gere gere. Mi amau.
Now this one goes out to the ladies in the house.
Shake it. Your cat loves you, baby. Calm down, calm down. We'll cut it, cut it. Calm down, calm down.
Chuku ching no se taramba wambere yurumuri hubu kwigunga no 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 babe I love you so so much ese wawuzi ko iyo turi kumwe umunsi ushira ntabizi wawugiye umutima ntubasha kubyakira
bavuze byinshi baduteka iminsi mwelo ikinshimisha
Baby girl, you my princess, princess. We don't need any distance. Baby girl, you my success.
Yeah, yeah, yeah.
Me don't need
you,
any new
shabby. Mau, nashize nyota, sinye jere jere. Mi amau, kuko turi kumye dans tes bras.
Regardez-moi, moi, moi.
Yeah, yeah.
Ne bougez pas, pas, pas.
Yeah, yeah.
Baby, don't turn around.
Igo cyanditswe n'ikiganza cya nyagasani urindire impamatwa atazigera haga kumva mutima udateshwa no kubona ibara ry'amani uri ikirori ntazigera siba kwitabira bwiza bugaragara niyo ntatara ntabwo nasha nashara ubuze ubanza nasara amo hasta la muerte uri mu mutima umora muri ratete uri igihugu ntuye ntakwifuza kwimukamo mu mutima wanjye namaze kukwimikamo bwiza butagurwa nkunda bitavugwa ntabona guhurwa ibyo byaba rububwa bwiza butagurwa nkunda bitavugwa ntabona guhurwa ibyo byaba rububwa
nashize nyota sinyejere jara mi amau kuko turi kumwe
Iyo mbonye abasore bakwirukaho
rabia
ugapinga ibe kuko umutima ninjye wamugeneye
my love I'm gonna treat you right my love I'll never let you down
I
say baby girl you're my princess
princess
we don't need any distance baby girl you're my success
yeah yeah yeah
me don't need
you,
any mishabe
mi amau nashize nyota sinye jere jere mi amau kuko turi kumye dante pa
gante moi moi moi
yeah, yeah.
Ne bougez pas pa pa
yeah, yeah.
Baby don't turn around
Calm down, calm down, we've cut it, cut it.